mukwano lyeddagala nze byebingi sibifaako nzigulira omutima gutugusibya bikwaso bebi manya abasunzi bebangi nkusaba tobafaako manyi nandibanga sinze gwe wasooka okulovinga sinze gwe wasooka okumitinga nandibanga sinze gwe wasooka okudetinga njagala omanye guno omukwano gwe nina gugo nsaba okkirize n'omutima gwo nti nza kwagala olumbire nambe mumu ebyo byokola tosiba busungu wenasobya sasira ebya bebigambo bankwe nnyo bagala twawula no saba mbeereyo sosiyalavuyo nga onjagalira mukwano mbeerawo ebikuteganya byonna nga tusa kimu fena nga tuli wamu ukamuukamu gwe muganda yaboba kulobesa ove ku mugendo sente sirutalo tujja kusonda newe zirigana tujja kulinda nandibanga sinze gwe wasooka okulovinga nandibanga sinze gwe wasooka okumitinga nandibanga sinze gwe wasooka okudetinga galanze byebingi sibifaako nzigulira omutima gutugusibya bikwaso bebi manya abasunzi bebangi nkusaba tobafaako ndi ku mulyango nina omukwano gwo gulawo nyingire nkusaba ntule nzikakane sinze gwe wasooka okulovinga nandibanga sinze gwe wasooka okumitinga nandibanga sinze gwe wasooka okudetinga